ዘገባችን ተጠናቀቀ። ጤና ይስጥልን።
Kun sagale Amerikaati. Sagale Amerika sagantaan afaan Oromoo jalqabee rakkuno. Gafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganagaa taatanii Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 2 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee sochii pireesii walabaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru ajjechaa fi buqqaayinsa naannoo Beenshaangul keessatti raawwatame waa'ee godina diinagdee baagadaa harra ijaarsi isaa jalqabame akkasumas qophii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna. Amma sagantaa xumuraat sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtanu sin affeeraa kan dursu oduudha. Gaarasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Guyyaan walabummaa pireesii addunyaa akka biyyaatti Itoophiyaatti caamsaa 2 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti har'a marii rakkoo gama walabummaa pireesiin jiruu fi furmaata isaarratti marii taasisuun kabajamee ooleera. Manni maree sabaa himaalee Itoophiyaa fi UNESCO'n waliin ta'uun marii qopheessan irratti ogeeyyiin sabaa himaalee fi qaamoleen isaan ilaallatu biroonis irratti hirmaataniiru. Guyyaan walabummaa pireesii addunyaa inni bara kana Itoophiyaa keessatti kabajamaa kan jiru biyyattii keessatti yeroo walabummaan pireesii gadi bu'aa jiruttidha. Waggoottan shan dura bara 2011 biyya gaazexeessitoota hin hiine yookaan biyya gaazexeessitoonni mana hidhaa ishee keessatti hin argamne jedhamuun kan baay'ee leellifamte guyyaan walabummaa pireesii akka addunyaatti Itoophiyaa keessatti akka kabajamu taasifame. Ergasii as waggaa waggaan walabummaan pireesii gadi bu'aa dhufuun madaallii bara kana taasifameen biyyoota 180 keessaa Itoophiyaan 141 irratti argamti. Kana dura hoogganaa abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa kan turanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa gaazexeessummaa kan ta'an Dr. Geetaachoo Dinquu Itoophiyaa keessatti sadarkaa walabummaa pireesii gadi bu'aa kan dhufe biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi tasgabbiin siyaasaa dhabamuun sababa guddaadha jedhaniiru. Dhaabbolee mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektara kan ta'an Masuud Gabayyoo mootummaan labsii miidiyaa kabajuu fi kabachiisutu irraa eegamaa jedhan. Miseensa mana maree miidiyaalee Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'an Taamiraat Haayiluu manni marichaa hojiirra oolmaa labsichaa irratti wantoonni rakkoo ta'an akka hiikamaniif hojjechaa jiraa jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxeetti aleellaa hidhattoonni raawwataniin namni tokko du'e namoonni 1,000 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Gumuz aanaa Dibaaxee ganda qorqee keessatti torbaan darbe kibxata bitoota 21 bara 2016 aleellaa hidhattoonni bananiin lubbuun nama tokko du'uu manneen jireenyaa 30 gubachuu namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhattoonni haleellaa kana fudhatan kanneen kana dura bosona seenuun mootummaa waliin falmaa gaggeessaa turanii fi mootummaa waliin araaramuun gara jireenya nagaatti deebi'anidha jedhu. Namoonni miidhaan irra ga'e waamicha nagaa mootummaa naannichaa fudhatanii qabsoo hidhannoo dhiisanii gara nagaatti kan deebi'aniiranii fi yeroo ammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beenshaangulitti hoogganaa biiroo qindeessa hirmaannaa uummataa hidha laga Abbayyaa kan ta'an akkasumas hoogganaa sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz kan ta'an obbo Giraany Guddataa himannaa hidhattoota isaanii irratti ka'eef hidhattoonni keenya gochicha keessaa harka hin qaban jedhanii gochicha kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromootis jedhaniiru. Bulchaa bulchiinsa godina Matakkal kan ta'an obbo Lammeessaa Wayyaawaarraa dhimma kanarratti deebii argachuuf bilbila harkaa isaanii irratti irra deddeebbiin bilbillus hin deebisan. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gilgal Balas keessatti hidhattoonni kanaan dura qabsoo hidhannoo irra turanii mootummaa waliin walii galanii gara nagaatti deebi'an. Waadaan mootummaan nuuf seene nuuf hin raawwatamne jechuun lammiilee nagaa irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa torban darbe gabaasa baasuu isaa gabaasuun keenyan yaadatama jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Jilli Israa'el itti aanaa afaayyaa'ii paarlaamaa biyyattii Moshee Salamooniin durfamu naannoo Tigraay keessatti daawwannaa guyyoottan sadii taasisee jira. Jilli Israa'el kun miseensota jaha of keessaa qabu waa'ee misooma qonnaa, ce'umsa teknoolojiitii fi gargaarsa namoomaa ilaalchise akkaataa Israa'el naannoo Tigraay wajjiniin hojjechuu dandeessu irratti dubbachuu isaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fuula saba Himaalee isaanii irratti eeranii jiru. Jilli kun warreen hidda dhaloota Israa'el qabanuu fi kaaba Tigraay magaalota Addidaaroo akkasumas indaa Abbaa Guunaa keessa jiranu arganii kan dubbisanii yommuu ta'u bakka awwaalcha warreen hidda dhaloota Tigraay qabanu kan naannicha keessatti argamus daawwachuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin jiilli ogeessota nageenyaatii fi dippiloomaasii miseensota 10 of keessaa qabuu fi dhaabbata London keessaa maandeffate Royal Defence College jedhamurraa gara Tigraayin deeme daawwatee jira. Jiilli kun dhimma nageenyaa waliigaltee nageenyaa Pirootoriyaatii fi haala yeroo irratti dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eel wajjiniin dubbachuun isaas beekameera. Jiilichi dhaabbilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa jiranu biroo wajjiniinis mari'achuun isaa dura taa'aan paartii Areenaa Tigraay Andoom Gabrasillaasee ibsuu isaanii Mulgeetaa Hatsibaatii kan Maqalee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya alaatti yommuu darbinu immoo Keeniyaan nageenya Sudaan kibbaa irratti hooggantoota Afrikaa birootii wajjiniin marii Naayiroobii keessatti jalqabdee jirti. Oduun kun itti aanee isin dhiyaata bal'inaan.
Mariin hooggantoota olaanoo dhimma nageenya Sudaan kibbaa irratti xiyyeeffate kamisa har'aa Keeniyaatti taa'amuu jalqabeera. Marii kana irratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroos irratti argamaniiru. Sudaan kibbaa keessatti waldhabdeen waggootaaf turee fi kan dinagdee biyyattii laamshessee ture akka dhaabbatuufis gaafatameera. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaakir sirna baniinsa marii nagaa kana irratti kan argamaniiran dubbii dhageessaniin giita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo marii kana keessummeessuu isaaniif galateeffachuun mootummaa isaanii amanamummaa gaarii fi sammuu qulqulluutiin akka mari'atu himanii warri mormitootaas amantaa fi fedhii nagaa Sudaan kibbaaf waan wal fakkaataa akka qooddatan abdiin qaba. Kunis guutummaatti yommuu galmaan ga'u tasgabbii bara baraa fi guddina dinagdee naannicha keessatti fidaa jalan. Mariin nagaa kun mootummaa fi garee hidhattoota mormitootaa warra waliigaltee bara 2018 isa wal waraansa waggoota 5 ture kan lubbuu namoota 1400 galaafatetti xumura taasise keessa hin turre waliin hidhas jedhameera. Hoogganaa garee mormitoota SPLM dhugaa kan ta'an Paagaan Amuum Okech yaada waldhabdee keessaa ba'uu qabna. Akka diinaatti wal ilaaluun hafuu qaba nuti obbolootaa jalaniiru. Marii nagaa Sudaan kibbaa Keeniyaan gaggeessaa jirtu kanarratti pirezidaantonni biyyoota Maalaawi, Zaambiyaa, Naamiibiyaa fi Waaltaa Rippaabilika Afrikaas irratti hirmaachaa jiru.
Hayyee oduuwwan inni galgala kanaaf kan nu kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Qaama tarsiimoo ijaarsa bu'uuraalee misooma chaayinaa Road and the Belt Initiative kan ta'e zooniin dinagdee addaa gadaa har'a hojii ijaarsa isaa ifatti jalqabee jira. Zooniin dinagdee Shawaa Bahaa aanaa Lummee magaalaa Moojootii fi Adaamaa gidduutti argamu kuni harra yemujal kabamu durata ani ijarsa dandi buura China Dane Hogan projecting kuni kama tadsimo China kesa fakenya isagudda tausa himanijiru mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopiani godina dinagde adami sonsu dafi akka akatoluf jecha imammata dinagde fo yesus esi imanijiru ogesi dinagde imma kanaratti sagale america tv tagale america associate bu urawan misoma ijaramuni sani kuni garita usi hojichi liqi dani wani tasifa majirufi sirnani hogganamu banani biyatti irratti balaci ma fidajira jedu galmo dawiti imma kanaratti gabasa dabalata qaba walin hajakas
magala mo jofi adama jiddu bakkadan din safisa fi sarre babura ito jibuti jirutti kan jara mo zonun dinag de addagada la fa hektara kumri de mi afurratti kan bufatuda arra angawni motumma federala mumme ministra biya meddabalate bakkabutonni motumma china bakkar gamanitti ijarse projecti kun jelkabe jira de he gandurtan ijarse dandi babura china ijarse projecti kana qamatar simo ijarse bura le mi soma china belt road and initiative taw mirkane sanijran
乐美自贸区的成功建设不仅将加速
Akas Jerudai Hojinas Lumetika Gefamu Industry Ethiopia Kan Sifisisu Diyesa Bittafi Urgurta Idla Adunya Rattis Kambiyati Afuremsi Suda Lumenka Noko Famiti Tumsadi Nagdewalo China Afi Afrika Kamfakkenye Gudda Tawuda Kanamale Simmo Ijasawan Belt and Road Initiative Kesati Hojiba Yebarbachi Safi Kudinadi Nagde Ethiopia Kesatis Chora Gudda Kantawa Chudanda Uda Ajadu Deegan dabalataan ijaarsi kun teessuma lafaati nisi bakka murtaata irratti kan argamu ta'uu eerani qabeenyi guddaanis bakkatti argamu ta'uu darbees immoo godinni diinagdee addaa kuni paarkiiwwan industirii Itoophiyaa keessa jiranillee kan walitti hidhullee jiranii jiran. Muummeen ministara Abiy Ahmed illeen Itoophiyaan zoonii diinagdee bilisaaf karaa banuudhaa fi imaammata ishee fooyyessuu dubbatu.
Lewuxi yaamaxxanibbat aandu nagar industirial park.
Akkas jedhu muummeen ministara Abiy Ahmed. Gama kanaan jijjiiramni nuti taasifne paarkiiwwan industirii liqaan ijaaruu manna zooniiwwan daldalaa bilisaa ijaarree abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa waliin ta'anii haala hojii mijataa akka uuman taasisuudha. Kanarraa ka'uun egaa jijjiirama imaammataa erga taasisne booda zooniin daldala bilisaa diree dhaawaatti jalqabamuu isaa ni yaadatama. Inni lammataas asmojootti jalqabeera. Egaa kaanis akkanumaan kan itti fufu ta'aa jedhu. Muummeen ministara Abiy Ahmed zooniin adda addaa dinagdee gadaa kun waan adda isa taasisa jedhanis yoo ibsan.
በዚህ ቦታ እንደምትመለከቱት ከዚህ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ፈጣን መንገድም
አከዘዱ አማስ አኩማ ኢላልተን ዳንዲን ሰፍሳፊ ሰረደ ዳንዲ ባቡራይቶ ጅቡቲ አስራን ድርባ አስራ አገራ ዋሳ ድርበ ኬንያ ካንዴሙስ ዳንዲን ጉዳናስ መጅራ ለማፋን ኡምና ኤሌክትሪካቲ ካነሲሞ ሞቱ ማንሰርናን እየሰራ አጅዱ ዞኒን ዲነግዳ ያዳጋዳ ለፈክታረ ኩምድድም ያፈረረቲ ከነጃረሙፊ ሰደርካ ሰደርካ ዳንካን ወጅተሙተው ኦቦሞቱማ ተመዝገን ሆገናን ዞኒ ዲነግዳ ያዳጋዳ ሂመኒ ኦሚሻፊ ተጃጅላ አመቴ ሴክተሩ ተኩደንታን ረቲ ከንቲየፈቱ ደጀረኒ ጅራን ኢጃርሰከናፊ ቀርሽን በርባችሱ ኢፋኒ ረሙ ባቱስ ሐረወሊ ጋልቴኖጂ ኢጃርሰ ፕሮጀክቲ ከነጀልቀቡ ዳበተ ኢጃርሳ ቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ጀደም ወሊን መለቶን መለታየት ጅራ Dr. Gideon Gamuraja Alata ogesedi negdefi jarmaya motumotatti gorsadi mabiyo tambrexita weman imamanni jarsa belt and road initiative parakumalama afkudasadi kan president Xi Jinping injelqami tawimani fandi nisas dableema laqa china tawiman
now in $3 trillion now he batakala ja belt and road initiative yallo
akasiru Dr. Gideon ዶላር ትሪሊዮን ለካሙድ ካናፍ ባሲካንተው ካናፍስ ባንኩቲ ሄዱት ጅሩ ሆጂኒሳ አደዱሬዳን ዳብለ ቻይናፍ ከነማ ቢዮተብራፍን ከነሙ ኩን ኢማማተ ጓውድ ጀዳን ከምበረኩም ለማፍሰገል ከንጀልቀበፊ ሆጂሮ ወልቾፊዳ ፈንዲን ኩን ኑፉን ቢዮተዲ ንግዴን ጉደታ ጅራን ከነከ ኢትዮጵያ አፍጋሪዳ አሞ ከነከይሳ ዳብለኒሳኒስ ኢቲን ጀጀበፈሙ ጀቹዳን ዱበቱ ዶክተር ጌዲዮን ማለቅኖ ጂከና ፎሉ ሊቃን ካን ኡፍታውስ ዳሊሳ ገድ በዋዳ ያደ ጀዱካሴ ፕሮጀክቲ ዋንኩን ሞቱ ሞለን ሰርናኑ ጂራይኖ ለንታናንገሩ ቢያፍ ባላቀቡ ጀዳ
በብድር አሰራር ያው የሚታወቅ ነው ይሄን ባንኮችም ፎር ፍሪ ምንም የሚሰጡት ነገር የለም አገር ውስጥም ሆነ ከውጭ
አከዚህ ዶክተር ጌዲዮን አማስ ገመሊካቲን ባንኮሊን ቶላዋንት ከነን እንጅሩ ገሩካዮ ዋንከና ቢዮተልሊቃ ከነፉደተን ስርናን ፈየደመኒ አከሊክቸዴ ቢሰኒደ ዮስርናን ቀበሙ ባቴ ፕሮጀክቲን ኩን ቻይኖታው ጅቸው ጅተኒን ወረሰሙ ደንዳ ከናፈከን ሲፊሜ ገጌስ ፕሮጀክቲ ዋንከና ሙርቴሳዳ ጅቹንዱበቱ ዶክተር ክቡርገና ኦጌስ ሲያስዲ ነግዴቲ ኢጃርስ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ አመስ ከምባየ ቆራኑኒ ሳፉ ተውዱበቴ ፕሮጀክት ይዋነከና ሊቃብየ ቻይና ቲኖጀተም አከሚቲን ላልቱ ዋንጀዱፍ አከስጀዳ
ባውኑ ሰዓት አበዳሪዎች ሁሉ 1001 ምክንያት እየደረደሩ ገንዘብ በማይለቁበት ሁኔታ
አከስጀዳ ዶክተር ክቡር ጀርማያለል ሊቀነን የሮማከና ሰበበም ይቀየረኒ የሮሊቀዶ ወተንከና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሊቀ ቻይና አርገት ከነፉደቹ ቀባንጀዳ ጋሩሞ ፕሮጀክት ዋንከናፊ ዮሊቃ ፍረቱ ሞቱማንኩን ዱቹ ማፍረተ ጀደያዱ ቆራቴ ላሌ ሚጀኔ ፍረተ ጀደያዳ ጅቹንድበቱ ዶክተር ክቡርገና ሊቃንጃምሳን በረቡልቺን ሰሞቱማ ደርቤ መቃብያቲም ፍረተ ማቱሮ የጀዳን ሞቱማ አማቲፍ በርኖተ ጉዳታ አጀደኒ ከናፊስ ኦፌገኖ ሙራስኒ አመት ሞቱማ ራርጋ ጅራጅዳን ከናፍ መለቶዳ ጅቹንድበቱ ገባሰገለ ሜዲካፍ ገልሙ ዳዊት አዳማራ
አየ አማ ሞገራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ትዴብና ፍላኖ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ባራና ኢራቲ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ታአኒ ጆ ባይደን ፊ ዶናልድ ትራምፕ ኢራ ኢሳኒ አላቲ እቱ ካዲማ ማብራ አርጋታኒ ሂናው ካዲማማን ኡሙሪን ኢሳ ጀራላማኒራ ፎያ አታ ኤጀቹዳ ገሩ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ለማንኬሳ ፍላታምቶታ ለማንኬሳ ኤኙን ደገሩ ጋባስኒ እስካቲስተርኒ ዋኤ ከነረቲ ቆጴሴ ምትኩ ፍቃዱ ቴኒስኒ ዲያታ አከታኑቲ ወሊና ጫቃስሜ
ዶርጎሚ ፕሬዝዳንቲ ተውፍ ዶርጎሞም ካዲማማ ፓርቲ ለማኑ ካንታን ነሞተ ዱሎ መላማን ግዱት ታሲፋማ ዱለ ፊለኖታ ሻጅረን ከሰቲ ጋፊን ጋውምሲ ቃማ ካዲማምቶተ አንጎዳፍ ዶርጎመን ኢላልቺሴካ አጅራ ከሱማ ደርገጎተ ፊለቶተ ታምብረቲ ዴዝሞንድ ካገር ኒው ሃምሻየርት ፊለታ ካንታይ ፊለኖ ከነራ አደተ ኦሶ አርገተ በርባደ
ሪፐብሊካንስ ኦር ዴሞክራትስ ካን ዩ ፑት ሰምዋን ኦን ዘ ቲኬት
ኦሶ ሪፐብሊካኖን ዮካን ዴሞክራቶን ዱጉመት ነመሰገለን ከነሙፊ መሉ አስባሱ ደንዳኒ በክታ ሰነቦደን ሳንፍለደ
ቆረኖና አበተ ቆረኖ ፒዩን ቶርበንደር በሰሳበ መከይብሱት ፊለቶኒ ኡሙሪኒ ሳኒ ሶዶማ ጋዲ ለማሰደፋን ካዲ መምቶኒ ለማኑ ጫራ ነመገረብራን በከቡፈሙ ኦሶ ጅራቴ በርባዱ ከናፉ ደርገጎኒ ባይደኒን ዮካን ትራምፒን ደገረን ወረከሚ ምርገ ወለ ሁርማታ ረቲ ያዶን ጅረጀቹን ባይደን ደገር ሰቀበጀቹ ላጀቲ ፍራንሲስካ ፓኒሎ ኒው ሃምሻየር ራፊለቱ ከንታተ
አይ ቲንክ አቦርሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ሚ አቦርሽን ኬር
አከነን ያዱቲ ኡልፈባሱን አናፍ በርባችሳለ ኩኒስ ኩኑንሳ ኡልፈባሱ ምርገ ፍለቹ ደንደኡ
ምርገ ኡልፈባሱ ፊ ማሪዋናን ወረቃ ፍለኖ ሰዳሰ ዱፉ ካን ፍሎሪዳ ረጁ ኢንኒኩን ደርገጎኒ ዲሞክራቶ ተከፍለተኒ ሰበበታ ጀለ ያዳ ጀለ ጄይደን ዶናን ፍሪዮ
Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida.
As Florida kesetti filattoni dergaggota uguman carra hala filanno bocu qabu. Wanti argine mirgi filachufi bashannanaf mariwanan warra amanta fi barbachi summa filattota dergaggotaf wansammu isani oltaef murtesa tawisa argineer kesuma mirga filanno walin. Dergaggonni tokotoko mo warana Gaza kesafi sabaiden de gref Bidenin murmu. ገሩሞ ሰገለ ኤሊያና ኢቴይኒን አርገቹኒ ሳይኖሉ
Right now for me one of the most important things is continued support for Israel
የሮአን ማከናና ፎንቶ ተበርባች ሶታ አንከሳ ተኮ እስራኤል ደገሰት ፎቪንሰ ቀቡ ታኡን ነትደጋማ ከሱማ ወልደብዴ ከነውን ዳከሰት ከናፍ ዋን ፕሬዝዳንት ባይደን ወልደብዴ አማከነ ከሰት በእስራኤል ደገሩፍ ሆጀታቱረን ዱጉመት ባይን ድንቅሴ ፈዳ
ዊስከንሰንት ሞደርገጎኒ ፍለቶተ አካ ብሪያና ቦኒያፊ ጆናታን ቦየር ዶናልድ ትራምፕን ደገሩ
I've tried out conversations with people who don't like Trump and they're like
ነሞተ ትራምፕን ሂንጃለን ወሊን ዱበቹ ያለ አት ደሙ ደንዴ ሰከነቦደስ ሲወሊን እንዳበን ንጆቹ ያለቱ ከናፍ ኩንኢቤ ሰጉዳ ለጀዴ ያድ ነሞን ደገፈቹ ቆጲሚቲ እኑ ማጃለቱ ዮ ትራምፕ ጃለቴን አዲሳብ ነመሱ ከነሳ ዋና ከሲቱ ነጥጋም
Yeah there's never any open discussion
እየ ማሪን ባናን ከሚዩንጅሩ
Really if you're able to have an open discussion
ኦዶ ማሪ ኢፋ ቀባቹ ደንደኝ ነንጃለን ነሙን ሄዱ ነከስጉቹ ኦዶ ደንዳአኒስ ነጥቶል በክታ አከዋነት ሆማድ በቹ ደንደኝ ስቲን ዱበነት ሆከንሞ ነማ ሄኑ በነት ሂማን
ነሙን ደርገጎ ተደገርቶ ተትራምፕ ታን ጋፊ ዋይ ኡሙሪ ፍለኖ ሲያሳ ኢሳኒ ታሲፈቱ ጀለ አይዛያ ታርና ዊስከንሰን ትፍለታ ካንተ
I'll go to the bars wearing a
Trump 2024 had and I get weird.
Kofia Trump kuma lamaf digdama fujeru fadde ron gara mana dugati demu akka jaibat na ilalu namota berata kamarata tanilala magaru nan nanjeku
itidabalu ni Starner ejenno Trump malamaltu maratti qabu akka dinqi sifatu dubata.
Yeah, I think there is a ton of corruption.
Adunya guturattu wanama baaye qane su jede yada akkan yaadut Trump qofa namni kubbasiro farka qabu agarte namota waamuuf kan sodanne waan biyaaf gaari ta'e qofa hojjechuuf jira ka jiru tunatti dhagaama
ka qoranno Reuters yookaan IPSOS baati bitoota sadarbe keessa hojjete agarsiisutti lammiileen Ameerikaa umuriin isaanii waggaa 18 hanga 29 gidduu jiran dhibbeentaa sadii Trumpiin caalaa Baayidaniin akka barbaadan agarsiisa. Kunimmoo dhibbeentaa 24 qaawwaa Baayidan waggoota 4 dura sagalee dargaggootaa ittiin injifate irra baay'ee xiqqaalaa jedha gabaasni Scott Stearns.
Dargaggoo Nathan Hambisa umuriisa waggaa 9 gara biyya Norway deeme. Yeroo amma dargaggoo waggaa 25 bara 2022 projekti Oromo Book jedhamu hundeesse kitaabota afaan Oromootiin barreeffamani sagaleedhaan akka dubbifamanu namoonni akka dubbisuu danda'anu taasisee jira. Waa'ee projekti kanaa irratti jaallannee gammadaa wajjiniin haasa'ee jira. Akkas jedha Nathan.
Web application ni oromobook.com jero tokko jenejira ojinkenya kitabota afan oromoran barran isagaleti jijire akka umata balabra gorendo fi akata hala salpatef mijataten namundum to akarga chulando echo biyaste aeropas americas adunya maraddo barbaret akata macaafa kitaabota afaan oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaasu?
Ofiikooti seenaa oromoo boruudhaaf kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre garuummoo baruu nama barbaadan ture garuummoo yeroo jalqabaa argadhee jedhu seenaanni oromoo seenaa adda ture keessumaa seenaan gootota oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Zarmirfaa saba isaaniidhaa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dhiqqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii yaa afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuu danda'a isa jedhu natti dhagahame. Dabalatammoo anis haala salphaatti arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isaan jedhu irratti ni eegale.
Amma yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessatti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a lamaaf kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18 kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turiizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada ayyaamanuu laachuu isaaniidhaaf.
Egaa namni tokko kitaaba barreesse gabaarra hin oolchaa abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreesse wajjiniin dubbatteetu immoo ofumaa waraabsistee keessa?
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko ayyama nuuf ayyame bu'aa inni irraa argatullee erga isaa wajjin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru. Haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan jiru irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamuu akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. kanafi kana calas bu aqabe santa ini abdi gudara famanti gudara aqaba
ega namonni lafa ati api sana kese datte agefachu barbadan kafalti dani mo tola
acharati jalqaba kana ibsu barbadu not kana jen web application ida kasechun kara interneta senani oromobook.com ani sen akasechun App Store yookaan immoo Play Store irraan argatan. Erga websaayitii sana seenanii yoo barbaadanii intarneetuma irratti dhaggeeffachuu danda'u, yoo barbaadan immoo daawunloodis gochuu danda'anii akka appilikeeshiniitti fayyadamuu hin danda'u. Erga maamila ta'anii rejistiroo godhanii booda subscribe gochu. Subscribe kana birrii 30 bituu danda'u, birrii 40 kan waggaa tokkos kan ji'a 3 ammoo akkuma barbaadan jechuudha. Garuu qarshii 30 yee bitatan subscribe eegudan macaafota kitaabota achirra jiran hundumaa dhaggeeffachuudhaa fi carraa qabu jechuudha. Namni tokko ji'a tokkotti macaafa 18 achirra jiran kitaabota 18 achirra jiran dhaggeeffatee fixuun danda'a qarshii 30 qofaan jechuudha. Akkaataa kanaan saba bira geessisuu barbaanna. Haala salphaa ta'anii barreessitootis akka wanti isaan hojjetan nama hundumaa bira ga'uu danda'uuf. Warri biyya ta'anis tooftaa baankii isaaniitiin bitachuu hin danda'u. Warri biyya Ameerikaa jiran peepaaliidha fayyadamuu hin danda'u. Warri Yuroopaa jiran immoo viisaa kaardiidhaanis garuu immoo qarshii biyya Itoophiyaadha. Kan hin hojjedhe asumatti hin hojjedhe asxaa'een biyyatti akkaataan itti hojjetamuu danda'u maanej godhe. Hiriyaa koo biyya Norway jira sooftweer injiineeriidha. Isaa wajjiniin dizaayin goone hojjenne.
Gara fuulduraatti abjuun kee maal?
Nuti akka dhaabbata kanaatti goolii 3 qabna. Tokkoffaan afaan Oromoo akka sadarkaa addunyaatti tajaajila kennuu danda'u akka inni kennudha. Lammaffaan sabni Oromoo wanta barbaadu akka inni argachuu danda'u beekumsas wanta bashannansiisus afaan isaa akka argatu. Sadaffaan immoo barreessitoota Oromoo amma yeroo kanatti namni barreessaa ta'ee jiraatu hin jiru. Amma akka afaan kan biraa afaan biraa wal bira qabnee ilaalu waldaan barreessitoota Oromoo keessaa namni miindeffamee hojjetamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu akkaataa kamiin barreessitoota kanaaf carraa bannee fi biyya ilaa dhufanii ijoollee amma dhalachaa jiran kanaaf waa'ee Oromoo akkamittiin akka isaan barsiisuu danda'an haala bareedaa ta'een haala isaan hawwachiisuun achumaan immoo isaan ofii isaaniitiin fayyadamaa ta'anii biyya dhufanii akkaataa kamiin obboorri Oromoo sadarkaan amma jirurraa wal kaasuu danda'u isa jedhudha. Fedhiin keenya isa kana.
Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa gaaffii keenyaaf deebii laachuu keetiif hedduu galatoon.
Isinis galatoomaan jedha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggoota 12 dura kookkarri dugoggaa sanyii namoota hanga 300,000 kan keessatti ajjeese kutaan Daarfur kan Sudaan ammas
Sudaan ajjechaa biraa naannoo magaalaa Elfaasher irratti raawwatamuuf marsee jabaataa jira.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild akka jedhanitti.
This is not conjecture. This is the grim reality facing millions of people.
Seenaan haala hamaa Daarfur keessatti irra deebi'amaa jira. Akkasumas haleellaan Elfaasher irratti raawwatamu balaarratti balaa kabiraati. Fixiinsi hamaa ta'e qophaa'aa jira. Ajjeechaa badiisaa fi gidiraa dabalataa akka hin uumneef wanti shan battalumatti ta'uu qabaa jedhan Giriinfiild. Tokkoffaa RSF yookaan humni deeggarsa saffisaa magaalaa Elfaasher marsee taa'uu fi humna waraanaa magaalattii keessatti ijaaruusaa xumuruudhaan haleellaa magaalattii irratti raawwatamu kamiyyuu dhaabuu qaba. Lammaffaan Sudaan keessatti qooda fudhattoonni hidhannoo qaban seera addunyaa kabajuu fi namoota nagaa eeguu qabu.
Sadaffaan
biyyoonni naannoo sana jiran hundi akkaataa ugura meeshaa waraanaa tokkummaa mootummootaa kaa'een
qaamolee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaaniif meeshaa waraanaa kennu dhaabuu qabu.
Arfaffaan waldhabdeen kun
walwaraansaan furmaata waan hin arganneef jecha gareeleen walwaraanaa jiran kallattiidhaan marii gaggeessuu qabu. Shanaffaaf inni dhumaa gareeleen hundi danqaa tokko malee gargaarsi namoomaa akka seenu taasisuu qabu jedhan. Sudaan keessatti namoonni 5,000,000 ta'an qarqara afaan beelaa rakka jiran yoo ta'u, uummanni 10,000,000 hedduutti lakkaa'aman immoo gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e eeggataa jiru. Uummanni Sudaan yeroo balaa guddaan kun isa mudatee jiru kanatti hunda keenya abdataa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Giriinfiild dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee kanarraa kunuuti.